Abanyeshuri abanyeshuri mumeze mute murahari cyangwa ntabwo muhari muri kundebana muri kundeba turebane twishimirane igihe cyo ku ishuri cyageze next week muratangira muterura mamari muri gare musuye kuri ya kaki naka gashati k'ubururu aho gashaka hakiri kare baba bike mutazagongana unanisikia twagiye sinajya mba kuri video ya abantu batajya babura muri class bitewe n'imico yabo so muri class reba class wizemo ne wararangije cyangwa class wigamo cyangwa class umwaka wigagamo urebe bano bantu mbwire niba bari barimo cyangwa batarimo cyangwa ugasanga ni warufite inongeso muri class ntago hajya habura wa munyeshuri uhora usiba ikibaho ntago hajya habura umunyeshuri uhora usiba ikibaho wabaye igitambo cya class buri gihe umwarimu yinjiye ngo shema ajya gusiba ikibaho undi yaza shema ajya gusiba ikibaho ngiye gusiba ikibaho mbese yabaye igitambo cya class banza ari ushinzwe kuhumeka umwuka uvuye ku ngwa simbizi uzarebe neza wa munyeshuri cyangwa wa mu classmate wawe uhora usiba ikibaho buri gihe uhora usiba ikibaho ntago yabura muri class wigamo niba umuzi mutagiye muri comment section cyangwa nawe witagiye uvuge ngo ni ngiye uwo muntu nabaye igitambo cya class cyo gusiba ikibaho buri kanya twagiye next wa muntu uhora usinzira muri class uyu we ntago ajya abura akenshi na kenshi aba ari abakobwa mugira ubunebwe mana yanjye akenshi uyu ngo aba ari umukobwa akenshi ariko n'abahungu babaho bakunda gusinzira muri class wagira ngo tetse yarabafashe wa muntu uhora usinzira muri class ntago ajya abura muri class reba class wigagamo urebe uwo muntu yari ahari niba atarahari ubwo ni wowe ntabwo ushaka kubivuga icya gatatu wa muntu utajya uceceka muri class uwo ni ngewe pe nawe nzajya nivuga ibyo nakoraga niga secondaire ubu ntabwo nyiga of course so wa muntu utajya uceceka muri class nawe unaceceka muri class hari umuntu materi twahoraga tugongana buri gihe yumvaga urusaku akavuga ngo shema niwe uri gusakuza akahita nsohora nkajya mu kibuga kame mukuru rwa ruzuba nawe urabyumva so uwo muntu materi aranamforomye kuri tiktok amwita animateri manzi parufe nabona ino videwo wibuke ukuntu wansohoraga muri class kubera kudaceceka urakoze next wa muntu uhora ujya kuri tuwarete we ntago ajya abura mana yanjye cyane cyane abakobwa mbagaruke mu gihe inongeso yo guhora mujya kuri tuwarete mva ugasanga tuvuye kuri assemblement nari iminota ishize urumva ngo nshaka kujya kuri tuwarete nari iminota ishize nubwo tukiga isomo rya mbere ngo ujye kuri tuwarete ariko uriya muhumuro wa tuwarete banza uriya muntu wa tuwarete banza mukunda byatari kuri tuwarete noneho twagiye ntabwo umuntu ajya abura cyane cyane abakobwa nabo mukunda kugira ingeso muri class wa muntu muri class ukunda guhekenya shikarete yesu uwo ngo reka muvuge mufateho umwanya muvugeho pe kuko uwo nguwo we arihariye ntabwo ajya abura wa mukobwa uhekenya shikarete abakobwa bamugira utugeso ntazi hari umukobwa uhekenya shikarete buri gihe muhuye usanga ari guhekenya niyo atabaye shikarete ya shikarete yashize agahita afata urupapuro akaruhekenya simbizi amajigo mufite kunangana ariko mva muhora muhekenya shikarete ariko nge numvise ngo ni za shikarete mba mwazanye igihe ngo kigitangira mukagenda mukazomeka munsi ya desike cyangwa munsi y'intebe iyo mugiye kurya lanshi nyuma ya noza mugahita mugasubiza cyangwa hari n'abandi bakobwa baturuka akajya kuzana ipaki ya shikarete ugasanga uwo mukobwa ahantu hose mukubitaniye buri nguni aho mukubitaniye y'ikigo ari guhekenya abarimu birirwa bamubwira ngo ati ibyo ni ibyo uri guhekenya muri class ibiki n'ibyo aho uhora ahekenya shikarete noneho abakobwa bahekenya shikarete bagira agasuzugura ariko cyo se n'icyande niba uri uwo mukobwa wisubireho mubone muri comment section abakobwa mwakunda guhekenya shikarete tunabajua ndabazi ntabwo ajya abura umuhungu mugufiya muri class umuhungu ntabwo ajya abura umuhungu uri mugufi mu bahungu bose ba class ntabwo ajya abura ntabwo hajya habura umuntu w'isinici exactly ntabwo ajya abura umuntu w'isinici kuko akenshi na kenshi n'izi sinici usanga ari abangaba nta muswa waba uri isinici ibaze kuba waba uri umuswa uzi uherekeza abandi muri class ukaba uri n'isinici ngo se urumva utaba uri ikigo ryago kirenze akenshi na kenshi izi sinici akenshi usanga ari abahanga muri class baba ba mbere cyangwa ba kabiri ugasanga niho bibutsa mwarimu dovari cyangwa se abantu mwibukatisaga mwarimu dovari tukiga mana yanjye muragakubwa n'umuriro muragakubitwa n'inkuba itagira amazi mana niba ugifite niyo ngeso mvuhinduke hinduka urumva eh akenshi na kenshi usanga abanga bisinyice ni babande babo ba mbere abakabiri eh babande babo bahanga niwe bibutsa mwarimu Dovari niwe bibutsa mwarimu Waka no bibabwira mwarimu ngo ngo ugiye utaduhaye Waka ibiki mbese ngo ngo za mapro ngo ngo ravuze ngo za duhima pro ku mbere nazo wazanye mana yange bakibutsa mwarimu impapuro za mate reka mvuge mate kwa nje somo rya mbere nanga muri secondaire gasanga mwarimu agiye kuza yibagiye impapuro za test cyangwa za kati akinjiruye umwa muramutsa n'icyo kintu ngo ngo kutazanye impapuro muhinduke guys ni part 1 nzabaha part 2 tomorrow part 3 gucyo gucyo gakega kibiruzuye hanga biruzuye rwose nabyanditse bivuye mu bwongo bwanjye ubwo ibyo nibagiwe murabinyanikira muri comment section twaje muri comment section kandi abakunda abanyeshuri cyane muri iyi minsi mbere yuko mujya kwishunda ba content after content.